iyi radio mwumva ni radio y'ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro ka Buraga, umwihariko wa muri Isanga. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'umunsi kiragaruka ku bana babayeho ubupfubyi kandi bafite ababyeyi, kiribanda kandi kubashaka abavandimwe babo, abo basangiye kwishima bakararana rubunda bagatandukanywa n'amage. Abo bose Ijwi ry'Amerika irabaha ijambo, irabaha umwanya kugira ngo baruhuke, kuko bashaka ishami bashibukanye batoshye itoto, bakaba bataguheka kubera kutamenya amarengero yabo. Muri iki kiganiro bamwe muri mwe mwari mumaze iminsi mushaka abavandimwe, mushaka ababyeyi banyu. Nzi neza ko muri benshi ku migabane yose y'isi mudukurikiye. Mugume hafi mwumve udusaro dushakishwa ubutitsa n'utwabonetse, tudusharaga amasimbi, tugumane guhera ubu kugeza ku ndunduro. Nutiyumva urumva uwawe, umva Ijwi ry'Amerika.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
mazerero
shaka gasaro kawe uzakabona,
wiki kintege
shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Hashize imyaka itanu umwana w'umuhungu Tony Nsanzabaganwa avuye aho yari atuye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanda ku ibarabara rya 12 mu Burundi, yabanaga na nyirasenge we uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse. Nyina w'umwana Sandra Kamikazi yitabaje Croix Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro Agasaro ka Buraga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi atuye i Kigali mu karere ka Kanyinya, kagari ka Nzove, mudugudu wa Rutagara ya kabiri. Ngiye inkuru yuko yatandukanye n'umwana we.
Twari twaraje nyine mu Rwanda, twarabanaga ku Kimisagara, noneho aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo. Ubundi we yavukiye i Burundi kandi nanjye niho navukiye, sibyo?
Yego.
Byaje kuba ngombwa ko ntaha, noneho nza gutaha amusize, nza kongera gusubirayo ndamufata, turazanana tubana nyine Kimisagara. Ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo, yari ari mu mwaka wa gatatu. Umwana ndamufata ndamujyana hari 2006.
Uramujyana, umujyana hehe, mu yihe komine, mu yihe ntara y'u Burundi?
Ni mu ntara y'i Bubanza muri komine ya Gihanga ku ibarabara rya 12.
None se umushubijeyo wamuhaye nde?
Yari iwabo kwa sekuru n'inyirasenge uvukana na se, kuko papa we yitabye Imana.
Hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda?
Njye ngaruka mu Rwanda.
Byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona?
Nta makuru yo nongeye kumva, kuko muri kovide nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye, arambwira ati waba uzi yuko umwana wawe bagiye muri Amerika bakaba baranagushakishije barakubuze? Ati banyatse nimero zawe, ati ndazibura kuko bari banyibye telefoni. Ni umuvandimwe wanjye ubayo. Ndamubwira pese kuki ibyo byose bagiye batabimenyesheje? Arambwira ati nambajije nimero zawe, mbabwira ko nta makuru yo mu Rwanda mfite, nanjye nimero zaho telefoni banyibye. Ati naburanye nabo nubu.
Ariko se Kamikazi, COVID yaje ejo bundi?
Yaje ejo bundi, urumva yaje ejo bundi. Ariko 2015 nari nashaka ibyangombwa ngiye kujyayo, biba ngombwa ko atera intambara ninaba nkigiyeyo.
None se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura, wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo mushobore kuvugana?
Nta kuvugana nabo, nta makuru mfite. Nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga muburaho, bigeze aho nitabaza kuri Croix Rouge. Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge, nibo bayimpaye
nimero yanjye.
Babanje gushakisha, bigeze aho nyine barashakisha kuri izo inkoranyambaga ntawuri. Noneho ari n'ukuntu ngo babikoze gufungura Facebook y'uwamutwaye, amakuru babonye rero nibwo bampaye izo nimero zawe ejo ati izi nimero nizaze nuse nshimiye imana z'agasaro kabuze uko nanjye nkunda kumva agasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane nkunda kumva agasaro ababuze abana babo bababona nkumva nanjye rwose binteye akantu nkumva mfite agahinda
nyirasenge wa Toni nsanze abaganwa uravuga ko aba muri Amerika yitwa nde
yitwa Joyeuse Espérance
ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ngo ushakishe ukuntu wamenya aho aherereye
tenese ntabwo nkubesha ni ukuri byaranze hari ukuntu umuntu bacukumbura bashakisha kuri izi mbuga nkoranyambaga bakabonaho umuntu no kuri Facebook twaragerageje kumubura urumva ariko hari n'undi waduha amakuru se wabo ni umusirikare aho nyine Bujumbura
yego
nawe kuri WhatsApp ntawe ubaho yitwa Ndayikeje Alain Salvatore
Ndayikeje Alain Salvatore
Alain Salvatore
akaba se wabo watuni nsanze abaganwa kabaza aho aherereye
niwe ufite amakuru afatika
radiyo Ijwi rya Amerika irumvikana mu Burundi irumvikana naho mu Rwanda no muri Amerika barayumva yaba Joyeuse Espérance niba kuko ari muri Amerika aho yaba ari hose azakumva amenye yuko wowe Kamikazi Sandra ushakisha umwana wawe Toni nsanze abaganwa bambwiye yuko niba nibuka neza yavutse muri 1994
yavutse tariki ya 7 z'ukwa 12 muri 1994 kandi irindi zina bakundaga kumpimba sibyo
yego
ni Dudu ku kazina k'agahimbano ni Dudu
bakwitaga Dudu urakoze rero ndagushimye cyane kuba Kwaruje yakurangiye ngo witabaza agasaro kaburaga ntutinde ukaduhamagara natwe tuzagufasha uko dushoboye ni tugira imana umwana wawe nsanze abaganwa Toni azaboneka nkwifurije gutegereza wizeye ugira amahoro
nuko imana iguhe umugisha
urakoze cyane
mu bwitange bwawe imana ikurinde kandi
ngaho umunsi mwiza
wawe urakoze
Agasaro kaburaga
Agasaro kaburaga
Nsengiyumva Aaron yaburanye na mukuru we habyara batuma Abidani baherukana mu mwaka w'1994 bahunga u Rwanda baburanira ahitwa Inkamira mu majyaruguru y'igihugu uwo murumuna we yaje gutaha mu Rwanda ajya mu ngabo z'igihugu azisezeramo mu mwaka 2002 Nsengiyumva Aaron na mukuru we habyara batuma Abidani ndetse na Ngirimana Zakaria na Mukantagoze Rafaina bavukiye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda akarere ka Karungi umurenge wa Tumba kagari ka Murehe
Abadani baburanye mu hagati y'imyaka 2002 yabanje kuba muri Kongo aza kubayo aza mu Rwanda umusirikare aza gutura muri Kongo niho biza kurangira tuburanye Burundi ubwo ni bwo giherukana mu 2002 niba ariho niba yarapfuye aza tubizi rwose
yari umusirikare muzihe ngabo
yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda kuko yinjiye muri 2002 ngira ngo nari 2007 noneho muri Congo aza bamwe basiga ukeresha berekejemo baza kumwe mu kibuga agiye muri Kenya barangwa muri Congo iyo cyangwa arapfuye niyo mpamvu nasaha rwangije
ni ukuvuga ko yahunze igisirikare cy'u Rwanda
yarasezeye kuri domo bwe niwe agiye gushaka ubundi buzima kuko umuryango we wabaga Congo ndamu n'abana baba bifuza n'ubuzima bwabo
ubu se baba hehe
ntabwo niyo mpamvu ntabwo nza aho waba aho bari kubatimaze kugeza ku ndikazi kuri Congo hari intambara ubu icyo gihe tuzongera kubaba n'uyu munsi
iyi myaka yose ishize utashakisha mukuru wawe ngo ntabwo wamubereye umuvandimwe gito
agerageje gushakisha mu muwanjye bose bamuye buze mbere bagira na kane yaravuze karabuza muri Kongo ubundi niba bafite cyangwa ariho kurangira bose nyine mbaga
mama wawe we yitwaga nde
umuwanjye bamwita Mukantagoze Rafaina
we yaburiye hehe akarere yaburiyemo ka Kongo urakibuka
ntabwo nibuka nabaga mu Rwanda bari Kongo bagiye bahuye buro niba ariho niba cyabaho ntabwo nzi ariko hari abantu kigihe batatirwa ko bavugaho bamusigiye hagati y'amatiyamatisina barikare niba yarapfuye simbizi niba ariho ntabwo mbizi
nta yindi miryango wigeze witabaza kugira ngo igufashe kuba wamenya irengero rya mukuru wawe habyara batuma
oya abona umuryango n'igihumbaza ntihari umuntu wigeze kwigera ko bavuganye bayifite kera niho mpana imbere z'abari bavuganyeho nk'amagambo biraka igihe bambwiraga ko bavuganye igihe ari igare rikuru naho gato yamubwira ko yenda kujya muri Kenya
niba habyara batuma kiriho niba kumva muri kano kanya hano ku ijwi rya Amerika usigaranye amasegonda 30 niki wamubwira amakuru yo mu Rwanda wamubwira nayanye
bo namubwira yuko umuryango w'umukeneye kandi ukiriho mbere yuko ibyo umubwira nisengiyumva Roni mu bantu i Kigali kandi umuryango w'ukiriye muri Karongi ukaba umukeneye kandi na mama niba akimva akaba akiriho rwose nazamuhanimira njya akanjya akamvuga icyangwa ufasha kuburyo yazataha akamenya ko
Aaron Sengiyumva ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ukomeze utegereze wizeye Imana nibishaka mukuru wawe byara batima Abidani azaboneka agira amahoro
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane mukamuna na Patience yabuze benshi mu bavandimwe yari asigaranye nyina na se bari bitabye Imana mbere yaho gato abari basigaye babarera nabo bicirwa muri jenoside yakorewe Abatutsi umuvandimwe umwe rukumbi yita amaraso ye yajyanywe i Burayi yahawe umuryango washakaga umwana mukamuna na Patience ari mu karere ka Gasabo kagari ka Kamatamu umurenge wa Jabana umudugudu wa Murehe yaramaze igihe ashaka kuvugisha Agasaro Kaburaga
twari dutuye Kanombe mbere y'94 mama wacu aza kwitaba Imana kuko niyo waturereraga yitabye Imana dusigarana na murumuna wa mama aradusigaranye imiryango ya ngombwa kwikora inama iratugabagabana wasigarana Roza nanjye njyakorerwa mu wundi muryango nabandi bavandimwe wanjye nabo bajya mu yindi miryango nyuma rero jenoside yari nziba ntarongera guhura na Rose nyuma jenoside rero nibwo naje kumenya ko uwo mama wacu watureraga bamwishe muri jenoside naje kumenya ko Rose yatwawe n'imiryango ijyana abana i Burayi nyuma ya 94 ariko ashaka ko taragiye 94 ahubwo yaragiye mbere 94 igihumbi kimwe 1992
akaba yarajyanywe n'ubuhe muryango se
ni umubikira amutwaye w'umuzungu ngo yamujyanye mu gihugu cy'Ubusuwisi
uwo mubikira yitwaga nde
mubikira ntabwo wari ngeze menya amazina ye ko ngo Rose yigaga muri Ecole Belge ari uwo mubikira wamujyanyeyo amujyana mu gihugu cy'Ubusuwisi bikaba impamvu binshanga baza amakuru ye barayaduhisha ari nabo bagize uruhare mu kumutanga
abo ni bande
umuryango witwa Kagaba yari atuye Kanombe Kagaba Regisi ubwo na Alex nuko bamwita Alex nyine wari ufite umudamu witwa Perusi izina ry'ikinyarwanda ryo nararyobewe ntabwo babashije kurimpa abo natse amakuru nibo bagize uruhare kugira ngo ajyanwe n'uwo mubikira kuko ngo yari inshuti yabo apfuye muri 94
nabo bitabye Imana
muri 94 bapfanye n'uwo mama wacu ko yasize abana
none sabo banga kuguha amakuru babizi n'ibandi
hari abana be yabyaye harimo uwitwa Kagaba Sharire nyina ye nabashije kugirira nimero akabana Kagaba Charlotte uba mu gihugu cya Amerika
yego
akabana Kagaba Assunta na Kagaba Chantal aba nibo bana ye nabashije kumenya amazina yabo
washoboye kuvugana nabo
ubona bashije kuvugana nani Kagaba Sharire nayo mfite nimero ya telefone ariko nta makuru yampaye yaransuzugwe nyine anyereka ko ntakwiriye kumenya ayo makuru b'2007 ari twagiye koza amagufwa kugira ngo tuyashyingure ku gisozi kuko na misa yabereye mu rugo rwabo kugira ngo tubone uko dushyingurira hamwe iyo miryango bambwira ko ntemerewe kumenya igihe Rose aho yagiye kubera ko ngo yagiye atujuje imyaka 15 biranyobera mvura uko mbigenza nanjye nari nkiri muto mpuzagurika mfite mukuru wanjye nawe warokotse bimubwiye ajya kureba Kagaba Sharire aho yakoraga muri Benel mu mujyi nawe amwima amakuru amwimye makuru nanjye baranyumye ducika intege umwaka ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango babuze numva binteye imbaraga ndavuga nti nkuko njya niyumvisha ko Rose ariho uwashakisha nimero za Venus nshimiye Imana yamfasha nabanje kuzibura niyambaza umunyamakuru mugenzi wanyu witwa Mutanguha Brigitte yabashije kumpa nimero yawe yashatse mu muryango wacu umvaga ari nisanzuyeho wenda utampisha wabasha kumpuza nawe kuko abandi bo banyereka ko ntacyo bibabwiye ahubwo agenda umusazi ibyo ndi kwiruka nkinyuma bambwira ko yapfuye ntagomba no kumukurikirana nibwo yampaga rero nimero uriya munsi nkwandikira nibwo yari yanyoherereje nimero zawe ndakomeza mpita njya gutira telefone nini kuko ngiye mfite agatoya nta bushobozi bwo kugura inini nari mfite ndavuga nti uko biri kose Imana nibishaka tuzahura nuko byangendekeye ngira amahirwe bambwira ko uyu munsi wahamagaye
yego nagushatse kugira ngo tuganire kugira ngo nkumve patience nagira ngo mbwire Rosa uwamahoro ajya kwa nyina wabo yarafite imyaka ingahe
mu byukuri ntago nzi imyaka yarafite kuko nanjye nari umwana yarankurikiraga
none se muri 94 wowe warufite imyaka ingahe
94 nari mfite imyaka 7
none se mba rufite imyaka 7 agukurikira tugereranije akaba yarafite imyaka 5 niba wibuka muri 94 yarafite imyaka ingahe
twatandukanye mfite nk'imyaka 4 urumva ko nari nkiri muto ntago namenye ngo yarafite imyaka ingahe gusa mama apfa nyine uwo mama wacu twarabanaga ikanombe byo ndabyibuka ko nanjye yarandeze nuko nyuma aribwo nyine twatandukanye tukajya mu yindi miryango mpamvu ntamenye uburyo yagiye aho kwa Kagaba akagera ubwo atangwa
birimo biragenda bisobanuka rero yavuye kwa mama wanyu ajya kuba kwa Kagaba ku buryo ariho yavuye ajya iburayi
nuwo mama wacu barajyanye kwitwaga Mukakirenga Specials yaba we na mama wacu babanaga aho kwa Kagaba
na mama wanyu nawe yabaga kwa Kagabo
yego ni naho yaguye n'ubundi twese twaratandukanye gutyo Rosa dutandukana gutyo n'abandi bavandimwe mwanjye turatandukana nyine cyo kuraharo ko se mukuru wanjye gusa nanjye n'undi nanjye nakurikiraga nawe ntakiriho we naje kumenya amakuru ko nawe yitabye Imana ariko yitabye Imana mbere ya 94
ariko igihe cyose wagerageje kumenya amakuru ya murumuna wawe wa mahoro Rosa kwa Kagaba ntago bashoboye kuyaguha
ntago babashije kuyampa n'ukuri
ukabona ko batabishakaga
wanjye yagiye kwirebera Kagaba nawe barayamwima bona ari uko batabishaka baba batumefiye nyine hano uko abona ntagikurikirana njye niko mbifata sinzi niba ari ukubatekerereza
abo batekerereza ibyo ari byo byose abana b'abanyarwanda aho bari hose tugerageza kubashaka dushyizeho umwete tukamenya aho bari niyo baba baratanzwe barahawe indi miryango kugira ngo ibarebe tugerageza kureba niba byarakurikije amategeko kubera ko u Rwanda rwari rufite amategeko agenga umwana n'imitangire y'umwana kugira ngo arererwe mu wundi muryango ibyo rero nibyo duheraho tuzagerageza kubaza mu nkiko ubundi urukiko rw'ibanze rwaho umwana ari niho haba hari inyandiko zigaragaza ko uwo mwana yatanzwe kandi agatangwa n'umuntu ubifitiye uburenganzira ibyo nibiteganywa n'amategeko cyo nakubwira muri kano kanya patience mu kamuna nanu kugushimira umuhate n'urukundo ufite muri umuna wawe no kubutaracitse intege ukagerageza kuvuga uti nzategereza ariko igihe nikigera nzavugana n'agasaro kaburaga kugira ngo dufatanye kumushaka tufatanye rero guhera uyu munsi tumushake uwo umuna wawe w'amahoro Rosa ndakwizeza ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo kimwe n'utundi dusaro twose twabuze nawe azaboneke abazanira ibyishimo
n'ukuri nakwishima nawe akagira uburenganzira wo kumenya ko afite umuryango ukiriho nanjye nkumva ko amaraso yacu akiriho n'ukuri byanezeza kandi Imana igikomeza kwambika imbaraga n'ukuri
urakoze cyane ndagushimiye
twakomeje kugerageza gushakisha kugira ngo tumenye aho uwa mahoro aherereye. Byabaye ngombwa ko dusubira mu Busanza aho yavukiye kugira ngo tumenye amakuru ye neza, tubona umuntu wahabyirukiye wahakuriye yitwa Rosa Nkezabera. Kazi neza ku Ijwi ry'Amerika. None umaze kumva makuru duhawe na Mukamuna na Patience ushaka murumuna we avuga ko yitwa Rosa w'amahoro wavukiye mu Busanza akaza kuhava akiri mutoya, uwo Mukamuna na uramuzi waramwumvise birumvikana ko umwana mutoya, ariko se ese umubyara avuga ko yitwa Gakwenzire Stefano wabumuzi?
Mukamuna nawe nago muzi, ariko avuga ko ari senda muzi ko yari umuturanyi wacu.
Yego.
Ariko mu bana ba Gakwenzire Mukamuna nawe ari munzi.
Yego.
Yafite abana batanu harimo Kagoyire, Gaspari, Mukakirenga, Ukombe na Karori. Abo akaba rero aribo bana ba Gakwenzire. Gakwenzire akaba arashakanye na Korita. Rero Mukamuna na sinzi umubyeyi w'umubyara uwo ari we.
None se uwo mwana uvugwa wa mahoro Rosa uvugwa ko yarerewe kwa Kagaba, hari icyo waba waramumenyeho?
Umwana wajya kujya kwa Kagaba sinibuka amazina yo, sinarinzi ko yitwa kubera kubwo mama we ariwe Mukakirenga yacaga ku irembo iwacu agiye kwa Kagaba, cyangwa natwe tukajya kwa Kagaba tukamusangayo, cyangwa twanyura ku irembo iwabo tukamubona. Nukuvuga ko Mukakirenga ari we nyina w'uwo mwana Rosa. Mukakirenga akaba yarakoraga kwa Kagaba, ariko agakora kwa Kagaba ataha iwabo agatahana na n'uwo mwana we, kuko ntabwo wavuga ko yabaye kwa Kagaba n'umwana. Oya, yakoraga atahayo, ataha iwabo mbere. Mukakirenga aje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba, baramufashije kumungo kumwadotisha iburayi, nuko byagenze.
Uwo mwana wagiye iburayi akaba ari uwa Mukakirenga.
Ni uwa Mukakirenga.
Amakuru y'uko Mukakirenga yaguye kwa Kagaba aho ari kumwe na Kagaba bombi bakagwa mu rugo rumwe, ayo makuru warayamenye?
Naramenye niko byagenze, yitabye Imana ari kumwe na Kagaba mu rugo kwa Kagaba.
Uwa mahoro ashakirwa ababyeyi iburayi, ayo makuru nk'abaturanyi mwarayamenye?
Twarayamenye, ariko ko mungewe sinari nyiba mu rugo, nari narashatse nasaga mu rugo ngasanga babambwira ko uwo mwana yashobora kuba yagiye iburayi, ariko tukabyumva
avuye kwa Kagaba. Abifashijwemo no kwa Kagaba
n'umwana wa Kagaba, umwe mu bana ba Kagaba.
Madame Rosa Nkezabera, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima ku bw'aka kanya ufashe kugira ngo udufashe dushake Agasaro Kaburaga Rosa w'amahoro, tukaba tugenda tumukozaho intoki buhoro buhoro. Rwose ndagushimiye cyane.
Murakoze Venusti. Ubwo nange ngize ikindi nakunguka nazabamenyesha Rosa kabasha kuboneka.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikindi kiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga. Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko abana benshi twakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga baba bashakisha ba papa babo, ko bavuka bagakura ba mama babo bakababwira uwababyaye, iyo batamubonye kandi ariho cyangwa se ngo babwirwe ko kiriho, bibaza impamvu bavukiye kugirwaho impaka aho gukura bisanzuye. Mwumvise inkuru ya Nadine Ingabire utuye Kigali mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri, watubwiye ko amaze imyaka ashaka kuvugana n'Ijwi ry'Amerika ashakisha se wamubyaye. Ndifuza kongera kubumvisha agace gato kuko yabivugaga.
Ndagira ngo nange mufashe gushaka Agasaro kanjye nabuze.
Ako Gasaro kawe ni kitwa ndi ni nakahe?
Agasaro kangere bafite ama ibintu byinshi nabimenye nanjye jenoside imaze kuba mvuze abavandimwe n'ababyeyi
yego
nyuma ya jenoside rero bambwira ko mfite papa bambwira n'iki nari nsimuzi bambaye izina ryitwa Veneragosta
bakubwiye ko yakoraga iki
ndambwiye ko ngo yakoraga muri beteri imbere ya jenoside hanyuma umugore ngo yakoraga muri ambasade y'abafaransa urumva ntago ari mama ko bambyaye hanze
yego
hanyuma bari bafite umwana umwe mu babo yigaga muri ecoberge i Kigali mbere ya jenoside ariko yitwaga Alice bari basubiye ku Gitega hanyuma jenoside ibaye rero bagiye ngo i Burundi hanyuma umuntu w'amakuru ikibazo nagize ni uko yapfuye yaje kutumbwira ngo bashobora kuzara kuri Burundi bakabajijira ibiye muri Canada cyangwa mu Bufaransa kuko nawe ntabwo abizi nasubiyeyo banyereka ahantu bari basuye usanga barahagurishije mu dosiyeri n'ubwo ushobora kuvuga izina rye kubera umutekano nyuma mbashaka ndagira ngo mushimire ko yambyaye hanyuma ndifuza no kuzabambika ikamba rya kibyenge ushingizo ikindi ndagira ndabwire ko mbakunda ikindi ndagira ndabimenyeshe ko ndi umwe mu mitungo yabo ndagira ngo ndankeneye ubutunzi kristo hari imitungo myinshi yampaye atanga mbashe kumva
nzagukemekera komera Nadine ndakumva ibyo umbwiye birasobanura yuko mama wawe amaze kwitaba Imana wasigaye wenyine uri ikinege nta muryango ufite
muri jenoside hanyuma hari nagerageje kujya mbaza bakumbwira ntabwo bazi niho twatumva hano ntabwo babizi ubwo rero nashyirizaga imbere ndabizi ko ndamubona nk'uduhinja imana nyine izamfasha hamwe namwe murakoze
nkayumvise amarira y'urukundo ya Nadine Ingabire ushaka papa we atigeze amenya mwabaye benshi mwamwumvise mukamugirira impuhwe mukifuza gufatanya n'ijwi rya Amerika ngo tumubonere agasaro kaburaga waduhamagaye wa mbere ni Mustafa nkurikiye inka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Rwenza amenyo ngo uhaye ikaze ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane
nawe wumva ikiganiro agasaro kaburaga uraduhamagara uti mbafitiye agasaro kabuze ako gasaro warakabonye
narakabonye numvise amaganya y'umwana ngerageza kugira numva mbabaje ku mutima kubera ko nabagana mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe avuze ko se yakoraga muri beferi hari abantu bakoraga muri beferi twari tuziranye harimo mama wacu witwa Jane ni umukobwa
yego
gerageza kumubaza ambwira ko umuntu amunzi mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa Sindihebura
Veneran
yeah.
Yakoraga kahe kazi muri Beseri
yari chef wa departement ya Echange
waba uzi igihugu yaba herereyemo magingo aya
bo kugeza nagerageze kubaza abandi bantu baba muzi bambwira ko ngo bashobora kuba bakeka ko ari muri Amerika cyangwa mu Bufaransa niyo makuru nabashe nanjye kumenya
ayo ngayo arahagije Mustafa nkurikiye inka rwose nongere ngushimire kuba wariyemeje guhamagara ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika kugira ngo udufashe natwe dushobore gufasha Nadine Ingabire kumenya amakuru y'umubyeyi we byibuze tumenye irindi zina asigaye no kuzakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye aho ashobora kuba aherereye ariko mbere yo kugenda nagira ngo nkubaze nkurikiye inka ukunda kumva ijwi ry'Amerika kenshi
ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru ndagikurikirana cyane
birashimishije cyane kumenya ko uri umwe mu mamiliyoni y'abumva ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga buri cyumweru nabisezeranije Nadine Ingabire kuzakura uko nshoboye kugira ngo menye amakuru y'umubyeyi we yaba mu Burundi cyangwa se mu kindi gihugu yaba kiriho cyangwa se atakiriho nawe ndagushimiye umusanzu wawe gira amahoro
urakoze cyane nawe
agasaro kaburaga
Nakomeje ubushakashatsi mpereye ku makuru nahawe na Nadine Ingabire kimwe nayo mwampaye mwebwe mwese mwumva ijwi rya Amerika mwiyemeje gufatanya nanjye kugira ngo aba bana b'u Rwanda tubafate mu mugongo nashakiye mu Bubiligi mu Bufaransa muri Amerika ndetse no mu Rwanda no mu Burundi amakuru namenye ngiye kuyabagezaho ariko ndifuza kubanza kuyabwira Nadine Nadine Ingabire kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Twaravuganye mu cyumweru gishize turaganira umbwira amakuru y'umubyeyi wawe washakishaga waruzi izina rimwe gusa umbwira ko yitwa Venera nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko nakomeje ubushakashatsi namenye wari we yitwa Sindihebura Venera. Iryo zina ryo niryo rye ikindi namenye nuko nkuko wari wambwiye ko yakoze muri banki y'ubucuruzi y'u Rwanda BCR yahavuye yagera no mu Burundi agakora muri banki y'ubucuruzi y'u Burundi yitwa Bankub Nadine uri wenyine aho ngaho mu rugo
yego
Uri mpfubyi turi kumwe ngiye kuguha amakuru yandi namenye ni ikintu kihora kinkomerere iyo ngomba kubwira umwana ushakisha umubyeyi yuko namubonye cyangwa se ntamubonye namubonye mbivuga samaye nishimye ntaraka ariko iyo ntamubonye biramvuna birangora nagira ngo unyemerere nkubwire inkuru itari nziza yuko nasanze umubyeyi wawe yaritabye Imana hashize amezi atanu ndagukomeza ndakwihanganisha kimwe n'abandi bantu benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya twifatanije nawe mu kababaro kandi tuzakuba hafi wifuje kandi kumenya amakuru y'umufasha we waruzi gusa ku izina rya Veneranda nakubwira yuko nawe ariho hamwe n'abana mu Burundi niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nawe ndamwihanganishije ugahasigaye Imana nibishaka muzabonana yaba yarakuzi
yego nakubwiye makuru kuko barabasoranye ndagusanga koregeza kubasura
yego
hanyuma akenshi akaba ari we tuba turi kumwe akankinisha akambereka akanjyana ku kazi hari n'igihe kabaga turi mu rugo akaba yanjyana kuri aeroport kuzana ibiryo by'umwana bari bafite wari urwaye utarajya kurya ibiryo bibonetse ibyo biryo byakundwaga kuzana na Air France cyangwa Sabena ku wa gatandatu ubwo rero nagiye ndibuka nari mutoya mfite nk'imyaka itanu nko hagati y'itanu n'itandatu ko twari abaturanyi ashobora kuba yibuka
mu cyumweru gishize wambwiraga ko wifuza kubambika abo babyeyi ikamba ribakwiye uwo mugambi uracyawufite
ndawufite cyane rwose kandi nirigera ko nari bashyigikira nkabasha kubabona ndabakunda kandi ndabakomeje ikindi mbasabye niba bafitekera papa bazayimurishe kandi nari bishaka kugira kuzabona maso ku maso ko ndabyifuza cyane
ntuvunike kubera ko ifoto ya papa wawe na yibonye ndayifite nzayikoherereza ndashimira cyane umwe mu bakoranye na papa wawe washoboye kuduha iyo foto wanadufashe cyane kugira ngo dushobore kumenya amakuru arambuye n'umuntu w'imfura n'umuremure mu bareshya atuye mu Bubiligi ntabwo yashatse kuvuga izina rye kimwe n'abandi benshi badufashe kugira ngo dushobore kwihuta mu gushaka papa wawe Nadine Ingabire unyemerere nongere ngukomeze nkwihanganishe igira amahoro
ndakoze cyane ndabashimiye niyo naritanze imana umugisha mwakoze ibintu utapfa gukorwa n'umuntu uwo ari we wese kuko nanjye byagera rwose ntabwo nari kubishobora naho mwanyizeye ntabwo nari kuhagera ariko ndashimye ko imana yabagiye imbere kandi ukaba muntagiye murakoze cyane imana umugisha
nongere nshimire abamfashije mwese kumenya amakuru y'umubyeyi wa Nadine Ingabire abari i Dubai abari muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Maine na Tennessee abari mu Bubiligi abari mu Bufaransa mu Rwanda no mu Burundi ndetse nawe wabyutse uhamagara agasaro kaburaga uyu munsi ukaba uri mu Bugarama na bagenzi bawe mugerageza kwishima guhana ineza nawe umusezeraho bagiye mu butumwa natuhana ku bya Amerika tubifurije urugendo rwiza n'akazi keza mwese ineza yanyu yuzuye ubumuntu muyishimirwe benshi mubateze amatwi ikiganiro agasaro kaburaga mwumvise byibuze rimwe mu buzima bwanyu ko inzira z'Imana zimenywa nayo gusa tekereza umwana w'imyaka 13 afashe urugendo wenyine akava muri Kongo agataha mu Rwanda akijyana mu kigo cy'imfubyi akakirana urugwiro akaregwa agakundwa n'abakagira urukundo akamenya imfubyi zidafite kivurira ntizirare rubunda akazijyana havuka amaze kumenya ko ahafite ababyeyi umwe muri abo bana b'intwari yitwa uri mu benshi Samuel ararangisha umuvandimwe we Thomas abana bakize baburaniye mu nkambi ya Mugunga hashize imyaka 25 atuye i Kigali mu murenge wa Kimisagara karere ka Nyarugenge umudugudu wa Ntunga
ararangisha mukuru wanje icyaha abana bakize Thomas bahunze 94 tujya muri Kongo mu rugo twara abantu 8 ba abantu 8 abantu bakize twaramubuze tumuje muri Kongo twaba yaratuye mu nkambi ya Mugunga natwe no twatuye tuza kuva mu Mugunga tujya i Gatare inambariza kubera i Gatare tugaruka i Mugunga dusanga uwo mukuru wacu abantu bakize Thomas harundi mugabo waje kumufata aramutwara amubwira ko agiye kumwereka inzira nziza bazacamo kugira ngo baze mu Rwanda tugaruka mu Rwanda abana bakize tutongeye kumubona ariko akaba ari mubyara wanjye wabaga Gisenyi watubwiye ko yamubonye igoma akambwira ko ngo ndamutse mbonye se passe yo kunyambutsa igoma yagenda akazamunyereka ariko muri icyo gihe yabimbwiraga hari mu gihe cya Kongo abanyarwanda tutumvikana wageraga yo bakaba bakwica ndabanza ashaka ikindi gihe rero nabwo hinjiragamo ibintu bya coronavirus uwo muntu tubura no Kongo kuko nawe sinzi n'ahantu atuye niyo mpamagana imbere ntabwo numva ntabwo icamo
ku buryo utekereza ko mukuru wawe abantu bakize Thomas ashobora kuba ari hakurya mu mujyi wa Goma
yego niko mbitekereza kuko ariko babimbwiye n'uwo kuko yajyanye na mukuru wanjye kwa mama wacu bitaga Minani
akaba abuzwa n'iki gutaha mu Rwanda kandi mwebwe mwese ko muri barindwi mwaratashye
uwo umugabo wamujyanye bamwitaga Kamiri
yego
yamubwiye ko yamukoye ko uwo mugabo abana bakize Thomas niwe muhungu nkurikira mu rugo yari mutoya nawe kuko mu rugo tujya tucura nawe imyaka 2 yamujyanye amubwira ko ngo inkotanyi ngo zirimo gushakisha abana b'abasoresore bakabica ari nabwo yamujyanaga amubwira ngo amwereke indi nzira bacamo bagenda bagiye kuko urabizi ko abantu babaga mu nkambi twumvaga ibihuha bitandukanye ku bijyanye n'inkotanyi kandi atari ko biri abantu batashaka ko bifuza ko gutaha shobora kuba ariyo mpamvu wenda ituma adahunguka naze bitewe n'ibihuha wenda bayumva.
Muri 94 habana bakize yarafite imyaka ingahe? Mbwiye ko murushanya imyaka ibiri, ubu ufite imyaka ingahe?
Ubu njye mfite imyaka 34.
Yego.
Abana bakize yarafite ubwo n'ubuhanga afite nka 37.
Mfata kano kanya hano ku ijwi rya Amerika, ugira icyo ubwira mukuru wawe nk'umuntu uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo akumve, niba afite n'ikimubuza kiveho akumve nka murumuna we, yumve ko umushaka kandi umushakira neza.
Nukuri abantu bakize uri umwana wo mu rugo, abo mu rugo bashiki banjye babiri baracyahari, turi abahungu bane mu rugo n'abakobwa bane, hapfuyemo abakobwa babiri, hasigaye abakobwa babiri n'abahungu turi batatu. N'uwo abantu bakize twakuze ariko mu Rwanda ni amahoro, turatekanye, turifuza kukongera kukubona ukagaruka iwacu mu gihugu cyakubyaye, dore ko twese twanashatse tutazi nimba ukiriho cyangwa utakiriho. Sibyo kumva amakuru yawe gusa, batubwira ko uri Goma tuba tutahazi. Hari indirimbo twakundaga kuririmba mu muryango y'umuryango ayumvishe yahita amenya ko ari twebwe.
Iyo ndirimbo ni iyihe?
Twakundaga kuririmba ngo dufite abahungu iwacu ni bane, dufite abakobwa iwacu ni bane, kipapa abana ngagi na mu benshi, gahutu teteri nirere nagwiza.
Iyo ndirimbo rwose ndumva ari nziza, kandi habana bakize Thomas niba akumva, niba yumva ijwi rya Amerika aho ari hakurya aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, azumva iyo ndirimbo amenye yuko wowe Samuel uri mu benshi n'umuryango wose mumwifuza. Nongere ngushimire kuba warategereje ku gihe kigerage igihe cyawe kikagera kugira ngo tuganire ubone uko ushaka kano gasaro kawe. Ndagushimiye cyane kandi mpifurije umunsi mwiza.
Urakoze cyane, witeka bongere.
Urakoze nawe, umunsi mwiza Samuel, ihangane.
Shaka gasaro kawe uzakabona, maze rero shaka gasaro kawe uzakabona, wicikintege shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Nyina w'umuntu Jolie atuye i Kigali mu karere ka Nyarugenge, akagari ka Mataba, umudugudu wa Burema, arashakisha mukuru we.
Mukuru wanjye nabuze ubwo najyaga numva mu isi rya Amerika abantu barangisha ababo mu gasaro kabuze, nanjye ngira icyifuzo cyo kuvuga nti uwazarangisha nkumva ko nanjye namubona cyangwa amenya niba yaba yaranapfuye.
Uwo mukuru wawe mwatandukaniye he?
Ubundi twatandukaniye ku Gikongo.
Yitwaga nde?
Noneho yitwaga Donata Mukanshuti.
Donata Mukanshuti, byagenze gute mutandukana?
Yari amaze gushaka umugabo, ubwo noneho bajyana ngo bajyana umugabo yari ashatse yaturukaga ku Kibuye, bagenda bajya kuba ngo ku Kibuye. Ubwo rero intambara isa naho icogoye, twebwe turahunguka turataha. Igihe kigeze nibwo mama agiye kumushaka ku Kibuye, abantu batubwira ngo niho baba, ubwo ni ku Kibumba niho kwa Sebuka. Bagiye rero basanga ngo bagiye muri Zaire. Ubwo igihe cyarageze twumva ngo niho bari. Igihari rero higeze kuba intambara, mbese abantu bahungiye muri Zaire bagaruka mu Rwanda, umugabo we yaragarutse agaruka wenyine, aratumubaje tuvuze ko mutazanye, aravuga ngo baburaniye mu mashyamba bahunguka. Kugeza na n'ubu twabuze umuntu watubwira ko yaba yarapfuye cyangwa ko yaba akiriho. Twarategereje, twarahebye, twabuze n'umuntu n'intumwa n'imwe yenda twakumva ngo yaba ariho cyangwa yaba yarapfuye.
None se uwo mugabo we agarutse akababwira ko baburaniye mu mashyamba ya Kongo, nta n'ahantu yibuka yadoma ngo avuga ati twari tugeze aha ku musozi uyu n'uyu ku murenge uyu n'uyu?
Ese aratubwiye ngo ntabyo ngo baraburanye nawe mu mashyamba ntago yarayaza.
Mbere mwakomokaga he mu Rwanda mwaburaniye ku gikongoro ariko si ntumwakomokaga?
Twebwe iwacu ubundi ni mu majyepfo ahahoze ari komine Kigoma.
Yego.
Segiteri Ntanga, Serire Nyamazi.
None nta muntu n'umwe wigeze ahunguka avuye muri Congo ukomokaho Ikigoma mukomoka cyangwa se wabaciye iryera mugeze ku gikongoro umuhunga waba yarababwiye ko yarabutswe uyu muvandimwe wawe Donata?
Nta muntu n'umwe wigeze yaba yahunguka ngo abe yatubwira amakuru ye haba n'umwe.
Donata ahunga muri 1994 ari maze gushakana n'uwo mugabo yari afite imyaka nkingahe?
Donata yari mu myaka nka 20 n'umwe.
Yari ataribaruka nta mwana yari afite?
Oya, bako bashakanye se mu ntambara turiho duhunga.
Yego.
Bashakanye mu ntambara turiho duhunga nta mwana bari bakagirana.
Donata Mukanshuti, niba kumva magingwa ya aho yaba ari hose muri ayo mashyamba ya Kongo cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika aho ijwi rya Amerika rishobora kugera, n'icyo wamubwira mu masegonda make usigaranye?
Mukanshuti Donata ni mukuru wanjye, namukundaga cyane kandi nuba kiriho ndamukunda. Sinahwemye kutamutekereza kuko yangaga ku mutima, kuko njyewe umugwa mu ntege. Donata ubaye ikiriho rwose njyewe ngutangarije ko natwe tukiriho. Murumuna wawe Nyirangiro wasanga ko Donata tukaba tuziho uko tuvukana turi batatu. Mama wacu wariho na musaza wacu Mureka Mbanze Mili nawe ariho. Bose ubaye ukiriho wabasha kutangariza ko nawe ukiriho, cyangwa n'undi muntu wese wabasha kumenya ko ukiriho, cyangwa waba utanakiriho tukamenya amakuru yawe, wabasha kumenya yuko ukiriho cyangwa uko amakuru yawe yagenze, nawe adutangarije uko bimeze nawe twashima cyane.
Nanjye rero ndagushimiye Fortuna Tangira Ngiro usanga kuba Wizeye ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka umuvandimwe wawe ukomere ugira amahoro.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 25 mu mwaka w'igihumbi 1996 abavandimwe babiri bavuye Bukavu bahunga bagera mu nkengero z'umujyi wa Kisangani bakoze ibirometero hafi 650, bashigaje ibirometero 7 gusa ngo bagere mu mujyi wa Kisangani baratandukana. Emerita Nsengiyumva atandukana n'umuvandimwe we Hategeka Imana bari barahimbye akazina Kakibwa. Hategeka Imana yari afite imyaka 13. Kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ke yigeze amenya. Ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga nabwo bwa mbere abashije kumushakisha ashize amanga.
N'umwana twaburanye witwa Hategeka Imana, twakundaga kwita Kibwa, niwe turimo nyine dushakisha kugira ngo muzadufashe turebe ko yazaboneka.
Hategeka Imana witwa mwahimbaga Kibwa, mwatandukanye mute? Mwatandukaniye he, ryahari ryari?
Mu 97 twatandukanye ku birometero 7 wenda kugeramo mu mujyi wa Kisangani.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane ko nuva mwari mwagiranye inzira ndende muri kumwe?
Nyine twaturukanye Bukavu.
Yego.
Hanyuma nyine habaho igihe cyo kugira ngo nyine habeho imirwano, hanyuma turagenda tugarukira ku birometero 7 nyine tugira ngo tugere za Kisangani. Biba ngombwa yuko haba umutekano muke, nyine habaho guhunga turatandukana.
Icyo gihe Hategeka Imana yari afite imyaka ingahe?
Yari afite nk'imyaka 13.
Nta wundi muntu wo mu muryango basigaranye? Yasigaye wenyine?
Nta wundi wo mu muryango basigaranye, kuko abo twari turi kumwe nuwo bita Mama Bebe kandi nawe twaratahanye.
ko Hategekimana yari akiri mutoya atarageza ku myaka 15 yashoboraga kuba yafashwa n'iyo miryango ifasha abana bari bonyine. Wigeze ugerageza kubaza mu muryango utabara imbabare Croix Rouge, wigeze ubaza se mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, hari aho wigeze ubariza kugira ngo wumve niba uwo mwana ataragiye mu bandi bari bonyine?
Aya naho nagiye kubaza.
Ni ubushake buke cyangwa nuko ari ukiri mutoya nawe utazi aho wabariza?
Aya ntabwo nari kumenya aho nabariza.
Mu bantu bakomeje guhunga ariko bakaza gutaha, nta n'umwe wagarutse mu Rwanda waba warakubwiye ko yamurabutswe?
Aya nta wigeze ambwira, ahubwo nta n'uwo dukeka ko papa we nawe se ko atigeze aza. Sigewe ko icyo gihe tuza yari arwaye, ashobore kuba we yarapfuye.
Muhunga nta bantu wabonaga yisangaho ku buryo ashobora kuba yarabakurikiye akaba yarakomeje akajyana nabo?
Oya, abantu twari turi kumwe icyo gihe harimo uwo yari nyina wabo, we turabonana kenshi, ntabwo nyine yigeze amubona. Hanyuma abandi nabo ntabwo, abo twabashije kubonana ntabwo bigeze bamubona, n'abari bari Butare ariko ntabwo bigeze babonana, kuko nabo nkeka rwose ntabwo bigeze bagira babonana.
Niba Hategekimana akumva wambwiye ko mwari mwaramuhaye akazi na ka kabyiniriro ka Kibwa, niba akumva niki wamubwira muri aka kanya nkamushikiwe?
Namubwira yuko nyine aho ari yakagombye gutaha, nyine akaza agataha, kuko n'umuvandimwe witwa Nizeyimana nawe twakunda kumwita Kibwa yari Kibwa gikuru.
Yego.
Niba nyine tukamushishikariza ko yataha, tukamubwira ko n'uwo bitaga Bebe ari we wari mushikiwe, nawe ko ahari nyine akaza agasanga abavandimwe.
Yego, ndizera yuko Hategekimana niba kiriho yakumvise, yumvise urukundo mufitiye, yumvise ineza umuhamagarira gusanga. Nongere ngushimire cyane Emerita Nsengiyumva kuba wizeye Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Gira amahoro.
Yego, namakoze.
Agasaro ka Buraga.
Inosa Habiyambere yararangisha umuvandimwe we baburanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Atuye muri Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Kagarama.
Umuntu ndangisha ni mukuru wanjye witwa Tuyisenge Jean Pierre Claver. Twari dutuye mu Kinigi mu Ruhengeri. Yagiye muri 1994 igihe abantu bahungaga bajya muri Congo. Yigaga kuri STB Busogo, yari arangije muri construction. Amakuru ya nyuma duheruka, umuntu yatubwiye ko yamubonye berekeye muri za Congo Brazzaville. Amakuru duheruka.
Ayo makuru umuntu yabahaye mu wuhe mwaka? Ni hafi aha.
Uwayaduhaye yaduhaye muri 2015. Ariko nawe atari sire, kuko yatubwiraga ati nabonye ari umuntu basa.
Yabonye ari umuntu basa, ntabwo azi neza nimba yarabonye
we nyirubwite.
Hari ubwo wigeze ugerageza gushakira aho muri Congo Brazzaville ngo bazabajyayo cyangwa bavayo, babaze nimba barigeze bamuca iryera?
Ntabwo nagiye mpura nabo. Ubu ngubu ni ubwa mbere ngerageje kumushakisha.
Uvuze ko yize kubaka, byabaga ari ibintu yakundaga cyangwa se nuko gusa yagiye kubyiga? Ndashaka ndabikubaza kubera ko n'ubu wasanga yenda gikora umurimo wo kubaka, abantu bakazamwumva vuba bakamumenya. Ni umurimo yakundaga cyangwa awugiyemo gusa agira ngo azawuramukiremo?
Icyo gihe yari sekitari yafashe bitanzwe nk'uko abantu bafata amasekitari muri segonderi mu mwaka wa kane. Ntabwo yari yagakozeho uwo mwuga, yakoze nk'umuntu urangije umwaka wa gatandatu, yari ageze ku rwego rwo kuba yatangira kubikoresha. Igihugu rero gihita kijya mu ntambara.
Hanyuma ahunga, yahunganye n'abandi bo mu muryango, baracyari hakurya, baragarutse, abandi bari he?
Umuryango wose wagarukiye Gisenyi, Rubavu, bagaruka mu rugo nta abantu bo mu muryango bigeze barenga umupaka wa Gisenyi. Ni nayo mpamvu habaye icyo kibazo cy'uko kumubura ari umwe bavuga tutese yaba akiriho niba akiriho, kuko nk'uko ayo makuru ya Congo Brazzaville yakekaga katugerageze, ni njye ufashe icyemezo cyo kugerageza kubera ko ndabakurikirana.
Ntabwo yigeze nawe agerageza kubashakisha ngo agire ubutumwa yohereza mu Rwanda avuga ati ndi hano nda mahoro ntimuzahangayike?
Ntabwo byigeze bibaho. Ni nayo mpamvu numva mfite impungenge kandi nishimiye kuba namenya amakuru ye.
Niba ari muri Congo Brazzaville nk'uko bamwe bibwiye ko ba mubonye ajyayo muri Congo Brazzaville, ijwi rya Amerika rirumvikana, abantu bari kuri radio buri cyumweru bagerageza kumva niba hari umuntu uri Rwanda ubashakisha, niba mukuru wawe akumva muri kano kanya, buri gihe nshimishwa no guhakanya abantu kugira ngo babwira abavandimwe babo bashakisha ijambo ribari ku mutima ndetse bababwiye n'amakuru yo mu Rwanda. Nawe rero aka kanyaneka kurenge, mubwira icyo wifuza.
Bo, icyo nifuza ni ukumubona, niwe twasigaranye nk'umubyeyi, kuko 2002 mama yitabye Imana, 2012 no na papa yitabye Imana. Ubwo rero nka mukuru wacu niwe mubyeyi twasigaranye, niba akiriho rwose turamukeneye, dukeneye inama ze, dukeneye kumubona nk'umuvandimwe. Ni agahinda gakomeye kubura umuntu utazi niba akiriho cyangwa se ariho.
Inosa Habiyambere, ndagushimye cyane kuba waritabaje Ijwi rya Amerika kugira ngo bwa mbere tugufashe muri imyaka 27 ishize tugufashe gushakisha umuvandimwe wawe. Komera kandi ugira amahoro.
Murakoze cyane, namwe ndabashimiye ku bufasha muhora muha abantu, nagiye mbakurikirana kenshi rwose, Imana ibahe umugisha.
Urakoze cyane.
Agasaro kaburaga
Agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga ku Ijwi ry'Amerika, ikiganiro giha umunezero abawuvukijwe, ikiganiro cyo muri bikomere kikabubeza imitima. Ndakigutuye mubyeyi nyirabateguzi wabaye nkike impfubyi zitabarika zatoyemo kuva umwaka w'1994 kugeza ubu. Namwe mwese mugira ubuntu mugatanga mutizigamye, mwebwe mwimitse Ijwi rya Amerika nk'umutambira w'ineza, ineza mudusabira murakayihorana. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Mukakirengaje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba, baramufashije kumwungo kumwadotisha iburayi no kubyagenze.
Agasaro
amaganya y'umwana ngerageza kugira n'umuryango ku mutima, kubera ko n'abagana mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe. Avuze ko se yakoraga muri BFR, hari abantu bakoraga muri BFR basuziranye, harimo mama wacu witwa Jeanne, ni umukobwa. Ngerageza kumubaza ambwira ko umuntu amunzi, mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa Sindiyebuje.
Karabonetse
bikoze no kuzabambika ikombe ry'ikirenge ushinzwe
ashize. Nibwo namenye ko shakira abantu imiryango babuze, kuko njye niyumvisha ko Rose ariho uwashakisha nimero za Venus. Ndashimiye Imana yamfashe.
Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge nizo banyimpaye. Ati izi nimero ni iza Venuste Nshimiyimana z'Agasaro Kabuze, kuko nanjye nkunda kumva Agasaro. Kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa 10 ndagikunda cyane.
Ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru, ndagikurikirana cyane.